Jisamehe kwa ulianza hii siku jona mguya left. I'm a follower kwangi impressed. Na kanyagia breaks when the green light's red. Interest ni less na place. Umezoea ndio maana mtaa umepotea. Uwezi lenga street so mtaa umekomea. Nairobi shamba la mawe na bado naibiwa mbolea. Na next door neighbor kageuka millionaire. Ni kama tunasei to be sincere. Kukeep up na trends ndio feel uko there. Buda kwa buzz na mtoi ana fair. Unapewa smile safi on the future tuna rare. Uneza achilia your hair. Mimi kando yako ni kiroll. Kitu tamu tumesoma magazeti tuna make pair. Damu inachemkianga do. Usaliti ni roll. Otero ndio go. Hii life tunapitia mabonde lakini nayo nayo kimandela. Otero ndio go. Yes sir, ametesa na Chanel. But she say she look good in Donatella. Otero ndio go. Enemies wanadhani watani skoka. My keeper yuko chonjo. Otero ndio go. The vibes bado mariwa. Otero ndio go. Na Otero ndio go. Otero ndio go. Tunaku celebrate leo juu meweza weza. Kesho pia we ni story tu another meza. Useme kutenda kabado neza kick. Kuwa kunyona kistro sele bado mnaniti. Aye, Otero on a cruising ship. Entourage na fanyulize who be this day. Madiga gaza Jacobs medaisi kuoni leo. My villain wame lay low. Tunachafuanga meza ndo tu sanitize. You can smoke in my cage that you may legalize. Na mindo Otero wapa fuck your top 5. Nibe feature white mweshimiwa, we feature wife. Hii life tunapitia mabonde lakini nayo nayo kimandela. Otero ndio gold. Yes sir, ametesa na Chanel. But she say she look good in Donatella. Otero ndio gold. Enemies wanadhani watani skoka. My keeper yuko chonjo. Otero ndio gold. The vibes bado mariwa.